senso kusula munsolo amataba hawe gatandika batuka kuchongo nga chesibye olwo ne bakabira nnuwa ndi nnuwa otugulire ne balinnya enso z'emiti n'amayumba nga tewakyali kye bazza newakubadde nga kyali kibi ekyombo kye nnuwa kyali kijama yokka lye lyali ekkubo mwe bandiise okuwona amataba newakubadde ng'ogamba kye beyesu bizibu tebifuna gayegayirira bayingire nebatayinza kukiyingiramu olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe nebeesiga emikwano omutali kigundi anaawulira atya amasanyu obugaga n'ebitibwa by'ensi nebikakanyaza emitima gyabwe
www.djericom.com.